datimsafi.com.
Waizea hii, asa mashagani, yoso mtakulizana huu hii. Wae, njo.
Era,
venture too easy.
Higa mawe, higa
mawe. Boa, boa.
Alutia. We nani, we nani. Era, 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 aria, 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 eh, wanita si wajuu, osh, 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 wazo mwisho, wazo mwisho.
Chana, haina mfagilie nani, we nani, we nani, we nani, we nani. Washamba kibao najifanya nanijua,
nanijua,
wanijui siwajui,
siwajui.
So lasema kila mtu akujue,
hey.
Haina mfagilie nani, we nani, we nani, we nani, we nani, hey.
Choto chese
na umziki mina udai wana,
mina udai.
Na umziki mina udai kweli,
mina udai.
Na umziki mina udai tena.
No, die.
Chato chese baka chai, 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 baka mwagi kadamu za shtakiwa,
shtakiwa
bila kukumiwa, dogo sana baki wakiwa kinyonge,
kinyonge
akisa na sulumiwa, matunke,
matunke.
Siwa pinki wani wangumbe utena toma u, siwa pinki wani wangumbe utena toma u. Kama wanachu shida dogo tukwa na sofa, kine madu isa kuwana nitakia maufu. Tafumbwa machu nisije kutonesha kufu. Hatu chekesh kama na tunachukiwa, chesa metmenti kulimitiwa, kila pante tunadisiwa, tunakantiwa, tunakanyaliwa, nabakia mkiwa, nakupuka mungu wa koto pembja wake, nanguya kwa zina ikufae mtu chake, kupuka mungu wana mipango yake, maskini na wanae tajiri na mali zake, kipa tatumia ukikosa duti ya useka tetama, vumilia,
vumilia.
Mungu baba bariki familia ziki, zedishi imani mda ute kidogo chiti. Madu ikiba wanafunka rizikisi, wanatimplia nyota si, wanatimplia nyota si. Nashanga anaona mwaka mala anaona gizi,
anaona
gancha mala anaona rizia,
anaona
gamba, anaona vizi. Anajua mungu anasikilizia, matupa na yona future. Na mimi na mwenyezi kama kipere na kucha,
na kucha.
Wakitaka ushintani kama mungu na shetani,
shetani.
Ushintani atupe ndutani nchintani,
nchintani.
Atucholeki, atuleweki, atulezeki. Wakisema na jona keki foseki, kitambo tu spendeki, sio skufeki. Na mziki mina udai bwana,
mina udai.
Na mziki mina udai twenty,
mina udai.
Na mziki mina udai bado,
mina udai.
Na mziki mina udai
twenty,
mina udai.
Na mziki mina udai.
Mina udai,
na mziki mina udai,
chote.
Mina udai,
na mziki mina udai,
bado.
Mina udai,
na mziki mina udai,
chote.
Mina udai,
na mziki mina udai, najifanya nanijua,
najifanya
nanijui siwajui,
wanijui siwajui.
So lazima kila mtu akujue,
lazima kila mtu akujue.
Haina mfagilie
nani,
we nani,
we nani,
we nani,
we nani,
paka chai, 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 pa Kabla tujariwa machiza tunafagio Sio begi ukeshariwa lazima utasema Ndiyo kumazio barikiwa kama naiba babio na tomio Siwa shiki masikio nisha kuwa nisha jua Ujana unapunzia
Na ujana unapunzia
Matupa sio kiponzia Sio kiponzia Na kama kipote kinafunzia Na kipunguzia Sili kulikosa tundia
Aria Tutia
Kufani kupumzika makaburi matutia
Matutia
Siku ya kutafika kumbuka Kumbuki walinukia sasa ifa nanuka
Nanuka
ni mamba kama mtu ujavuka
Ujavuka Ujavuka Ujavuka
Maisha kiuni kutubu zambi
Muzambi
Lakini kwa kumonyes natubu
Natubu
Akili ni mwangu shetani amika kambi
Mika kambi
Nafusi ni mkata ya taratibu
Taratibu
Patimpa kama nikete nda zambi
Nda zambi
Nisame usinasibu
Sinasibu
Binadamu jele tunatenda zambi
Nda zambi
Ekeja pikuni sinsulubu
Sinsulubu
Mibadu na wish kiyo na pibu Natumana natubu
Natumana natubu
Mibadu na wish kiyo ngine Kuna machizi wengine vichwa ngumu
Vichwa ngumu
Leo tena kunywa sumu
Leo tena kunywa sumu
Wanachanganya na dumu
Wanachanganya na dumu
Serikali na jilau
Serikali na jilau
Machizi wengine vichwa ngumu
Vichwa ngumu
Leo tena kunywa sumu
Leo tena kunywa sumu
Wanachanganya na dumu
Wanachanganya na dumu
Serikali na jilau
Serikali na jilau
Baka chai 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 baka chai
Wanapiga chai
Wanapiga chai Wanapiga chai Wanapiga chai chai Wanapiga chunya wanapiga chunya
chunya
wanapiga chunya
chunya
wanapiga chunya
chunya
wanapiga ja wanapiga ja wanapiga ja wanapiga cha
he dogo lefuni
Mtu kutu,
mbigi
santosi,
ataidia,
atupaki, chapsela,
mzuri kicha,
mzila shete, na babu sea, mdogo dagia, yego koshia,
zungu, zenji,
panja,
dunto,
guabi, mtoto hidi, momo, mdogo shaishia, baliegia, chimponja, basata, mdiki cha, mdori, Madenke, Matiko, Babu Jinka, Kiruguru, Adisa, Mabichwa, Mashada, Babiloni,
Mjaudi,
Benistopa, Kinana,
Era,
Mchebe, Mfasi, Era, Mazomusho,
Champisi,
Majonzi Baya,
Zimbabwe,
Makali kutoka kwa DachiMsafi.com.